Zaludelo.
Aya ya.
Kama kawaides.
La la la.
Majasiri. Kempu.
Aya ya ya.
Madogo mazito. Mipu siyo ishu baba we. Daddy bra. Toka Debra Records. Producer, nikueleze hichi kisa kilichosaga. Ni kila siku wanachipuka, wanamziki tofauti wanakuja sana. Lakini mbona nashindwa kuelewa kwa kweli mimi bwana. Inanikira sana mimi ikiwa wanamziki wanatupia na matusi. Ailitimana kabisa kwenye ino game mazee. Ukicheki tu makundi ya wanamziki yanakufa bila tadira we. Ni ubinafsi tu bwana. Naona mimi inafaa ukiwa msanii uwe na heshima bwana wewe. Ni mashauri ninayokupa ujisaidie wewe msanii.
Inaniuma sana mimi ikiwa wanamziki wanagombana sana. Inanichoma sana mimi ikiwa wanamziki wanakia na bifu. Haiwitishangwe kabisa.
Nikikumbuka nilikotoka kwenye uno mziki mazee. Ila ubinafsi umetawala kila kona haki za mtaa. Nashindwa kuelewa kwa nini bwana tukiwa zote wanamziki tunabagwana kwa sana vipi kila jira tunatokea. Haileti sura kabisa kwenye ino gemu yetu mazee. Mana makundi yanakufa bila tatia bwana. Nikitizama walio juu wamebaki sasa wakitembea kwa mguu. Haina maana kabisa hiyo unawalaumu mapresenter. Kumbuka ukiwa msanii kio cha jamii kila kona bwana. Inanikera sana mimi kila kukicha mazee. Wanamziki kweli bwana, mbona mnatupiana maneno? Alitushangwe kabisa bwana. Deli tunabaki tukikula ngumu. Aina budi kila kukicha, kila mara tunapotea. Wanamziki tunavyozozana, aina budi tukiongozana. Ninachokiomba tuipendane sisi wasanii wote.
Inaniuma sana mimi ikiwa wanamziki wanagombana sana. Inanichoma sana mimi ikiwa wanamziki wanakia na bifu. Haiwitishangwe kabisa kwenye ino gemu mazee. Haiwitishangwe kabisa kwenye ino gemu mazee.
Wasanii tusichenge chuki, tupendane tuwe pamoja. Tulijenge taifa letu, tusonge mbele, tupike kule. Tanzania na Uganda, nadhani nyote mwatusikia. Turekebishe tabia zetu, sisi wasanii. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu.
When you see a musician every day, you have to give her respect. When you see a musician every day, you have to give her respect. He's scoring the wisdom, he's scoring the knowledge. He's scoring the wisdom in his life for every day. Let's come together, musician, and build our nation. Let's come together, musician, and build our nation.
Asante sana Daddy bro. Kubali sana kwa mkono wako ane. Sio kila siku watu pimbana imbana, kukiana bifu, kutukanana. Haileti shangwe kabisa. Kujuu kusoma gazeti baba. Angalia picha. Jewaramsi. Wambie manyasiru wako pale pale. Kama kawaida.